no gimme.
Yo, Maniga Taki once again in the building. Banana dance on the desk. This is a world of banana, you know. Hope you like it. Take it. Do the banana, do the banana, do the banana, baby do the banana, do the banana, do the banana, do the banana, baby do the banana, do the banana, baby do the banana, baby do the banana, do the banana. Lazy body, I wanna feel your body, drug your body, I'm your only daddy, now you owe me mommy. Call me baby, girl, you have it for me, girl, you have it for me. Nana, kuna hadi design ya saba, kuna shika hadha kisha zinakuwa sawa. Taki auko area kuzipiga rada, mina pendo kiteza, manzebu teza design ya nana. Hata basi ni anze speech ya nana, na sijui ni anze wapi, jui ni toka wapi. Initoza banana na wengi wanafanana kama wengine, but pengine wamepagawa cause. Hii dance ni moto, ni anachezo na watoto, kindoto na siyo loto. Tumeka long for market, tukitafti what is best for you, na mna judge wrong for a rocket, kutafti what is for moon. Sinima bantu, hatuna shida, tunapenda mandizi. Uta kuwa hook, ileta shida, uta hata kuchizi. Teachers of crazy love, imekuwa hooked up na mimi, but najota kuwa hooked up na sisi cause. I'm representing them and when they and them of banana. Bend your nana.
Do the banana. Baby do the banana. Baby do the banana. Do the banana style.
Leo siku tuna skank. Leo siku tuna degi. Leo siku vute shash. Leo siku tuna medi. Leo siku leta plan. Leo siku mina candy. Leo siku mina scab. Leo siku mina jegi. Leo tunapati vishenzi. Indo form ya weekendi. Leo siku tuna skank. Leo siku ya weekendi. Viyota mimi sipendi. Cheki vile na sipendi. Leo nimekuja na mogendi. Tudare hizo majegi. Tudare za kina candy. Soka weli hater. Kidole chuma kikuju ya hewa. Mimi sio waiter. Ukitisha kuku unaletewa. Mimi nyote ya winter. Mistari ndo napendewa. Ukicheza utapata vita. Ukikosa juu umetelewa. Brother mimi sipendi zogo. Kajamba kashike kidogo. Kashada kashike mpaka kwa roho. Kuna duba suwa tutaki moto. Kawe mnyama shika manzi ata kama sio munono. Amebeba saka badhi na bado akona nyonyo. Mshike na njode apana mkono. Nyama kwa nyama apana story za kondom. Tucheze banana na apa tutaki sumono.
Do the banana, baby do the banana, baby do the banana, do the banana style.
Do the banana, do the banana, do the banana, baby do the banana, do the banana, do the banana, do the banana, baby do the banana.
Do the banana, baby do the banana, baby do the banana, do the banana style.
Respect the M's, respect the GM's, nigga. Papa Taki, Babu Yao, Geometry Empire forever representing the baddest. Big up to our beautiful shorties out there. Tucheze banana, mkichora saba, kiche kivile mnainama, ndo tudare hizo mahaga. Check it.